kukula nataro wanda bakalivu wampitambuzi donku yegango ya galonziti polikaptira rita ngakanya kumuliango nataro tuachimanya ntindi nkereta nyo jitega menveri ya bibombo odirumira moyo kuwango inza no kwesi babomu bawuru afane kujavagira mtumbi kwe kumere jiti narumanya nesarumanya vana vachitu choba kola abange kano kasude indiketa jajoli atambula nenchima achima vulichira muna talo sente zoya gara za kuwa wazirio manyobu kanenchima agenda agabanyolwa tempo bavuga neno muri nenchima kama mpite kaliru gambo zikiriza tasabala la mafi nangisima nyinyi miridenti anayate kuoli mutasu hero tabaza nchimo ntiginyi za choku tegetalo wafuka mabere gambo gendo landa lando sigansigu obusuju buchiro butambala kambo mula munga ndi mwavu
kama mpite kaliru gambo mfuse kaliru gambo natalo tabaza nchino kastanta sabata ida musango kama mpite kaliru gambo mfuse kaliru gambo natalo tabaza nchino kastanta sabata ida musango
Sanyizobwe nyinge nkanda kulunorita tompona Echikere bachibikira kumusanoka bachirinda nkuba Osore natalo, sore rita natalo Oh, sore rita natalo Wankwana sagala Okuvevule nenjiwa jefuluti Dakirizori na netima Neve wandiba deto inanchima Naika onsikiriza ne wambola Lero ya detufa nusu fige kuringa chidondi chauzi Kukuluhulinga bukajyo wa mumazinde kana we natalo Ni mazima mbankula zawe ya dugalange gongoro Wabula abantu bali netima ya kuendula lya nempunu Mubufunzo wakulanga katemba figa yese sane mese Ogenda kuchima balala nyondi nkaza rujia nkuteza abiri Uwendo chogugulo bulamu zunga nota baze nchima Gwemu kade kwata somako, gwemu vyori na nenchima Mbagala mulibala mwabo wagizi bwento no kutajia natalo Na mwakululite mwane kerera, reba wengu zise chito
Kama mpite kaliru gambo, mfuse kaliru gambo Natalo tabaza nchima kastanta sabata ida musango Kama mpite kaliru gambo, mfuse kaliru gambo Natalo tabaza nchima kastanta sabata ida musango
Pereza nyingi tolya bya munono binyoma abotumo bategeza chimumwe jiroto chonjagaza baby kuchalo twakutegedde ne bwegumi oli mutaso niyolu okutimo gwenchima ero uliro yagalo baby famire ya mumova chamo ne manyoka tabaze nchima yuzi ba mukyusa musayi erina kabugo yenyini nyini abalungi banna batuweddeko mwe mulemedde ku nsaba ettima abaana basadda kwa mwanyoko yali n'ekisenge kyataggula katonda ke yakkiriza yebale okunwanira entalo atamanyi fitina ebattena ogikasuka nedda n'ekwambala buli kakodyo ke mungiyiriza mufaananyi okuloga atafa wasuula ebbaluwa ya taso n'enjironda nga tondaba okuva olwo n'emmere ebiwawaatiro riito nkubira njikola bize byobyangatana nga afumbirwa iseko wabula oli kijambiya
Mpite kaliru gambo, mfuse kaliru gambo Natalo tabaza nchino kastanta sabata ida musango Kama mpite kaliru gambo, mfuse kaliru gambo Natalo tabaza nchino kastanta sabata ida musango
Natifunye barumira moyo ndisibebo kaba tegabomu Abamu olumbe berusibye nkalu bekyawa bakwata ne bo baby Baba kaza b'ensimbi nga ne babaabwe bakola koma Baagala obulenzi obuto bambi bukampasa bubayala Munne bwakoneka ewaana nnyo mbu ninayo lishuga mami Likawa mmotoka ne kanyola olufuna diguli ne tuziika Oyo nyawulo kinalumira mwoyo nzita yeyawukanamu Omu kutisa bomu omulala kutisa nchima Obulamu bubulyenga naye mukimanyi kulya ne kyerya ogeza n'onziramu n'ondaba ng'awo omususa gudda ku bbali abayimbi mbaagala nnyo n'abampangira enkwe z'okkoma simanyi muntegeera kibaliga katonda atatuuka leetibwa abajja mu kkooti kujulira banaku abampeere bye mwagala ate abawugula ennattalo
Remember where you got it from. www.djericom.com. Remember where you got it first. www.djericom.com